dowladda Mareykanka ayaa ku taageertay dowladda Soomaaliya adduun lacageed oo dhan 64 million dollar, taasi oo Mareykanka u marsiiyey hay-adda USAID si wax looga qabto xagga waxbarashada dalka Soomaaliya. Shir arrinta looga hadlay oo lagu qabtay gudaha xarunta xalane ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka waxbarashada, qorsheynta maaliyadda Soomaaliya, halka dowladda Mareykanka ay joogeen safiirka cusub ee Mareykanka u fadhiya Soomaaliya iyo madax ka socotay hay-adda USAID. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Swartz iyo kaaliyaha dhinaca maamulka Afrika ee hay-adda USAID Linda Eaton ayaa si wadajir ah u sheegay in mashruuca muhiimaddiisu ay tahay kobcinta waxbarashada jiilka Soomaaliyeed ayna ku baxaysa 64 million dollar, iyadoo wejiga koowaad kan ugu horeeya oo ay ku baxay 17 million islamaanta ay kala seexdeen dhinacyadu.
Between the United States and Somalia, clearly USAID has been engaged in partnering with your government for a number of years, but what we haven't seen is our ability to fully align ourselves to your national development plan and to ensure that the Somali government has oversight into the way that we actually program. So this new bilateral agreement basically says that the government of Somalia is actually in the driver's seat and directing the way that we program and spend our assistance in the area of education. And that not only allows us to better align as partners, but it also allows the country to move forward in its development goals. And one of the most important areas really looking at the young people and the future generations of the country. And so we're very proud to be part of that. It will be a $64 million program on top of a $50 million program that we've already directed. And the major focus is going to be on marginalized young people, out-of-school youth from across the country who haven't had the opportunities to access education. And again, this is a generation that cannot be lost, that should be empowered, and they're going to be part of the future of this government that you're already building. And we're happy to play a small role. We know that this agreement is only one piece of what you're already planning for your country, but we think, again, it's a targeted piece that we can try to be part of. The goal is also to make sure that we're empowering young women and training female teachers from local communities so that we can make sure that access to education doesn't leave populations behind. And so we think that when you think about overall stabilization goals for the region, for the country, that there's no better investment that we can make than in something that I think the African Development Bank is calling gray matter investment right now, investing in the minds of young people, and we definitely are proud to play our part. So with that, I'll turn it over to the ambassador. Do you want to say a few words?
And with USAID as such a big part of what the United States is doing in Somalia and with Somalis. So thank you.
Halka aad naga dhageysanaysaan waa golaha midnimada Soomaaliya Somali Community 311, xafiiska uu ku leeyahay golahu magaalada Muqdisho.
As we flush out the scope of our support to Somalia, and I want to say what a pleasure it is to work with this government, the ministers here, and with USAID as such a big part of what the United States is doing in Somalia and with Somalis. So thank you.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda Maxamed Aadan Ibraahim Farketi iyo wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cali Ceente ayaa sheegay in heshiiska horseedayo in dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah.
Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dowladda Mareykanka USA taageerada uu sheegay Minister Ceente oo waxbarashada Soomaaliya ay maanta runtii usoo qadimtay. Dowladda Mareykanka waxay ka shaqeynaysaa waxbarashada Soomaaliya ilaa iyo lixdamadii, ilaa iyo xurmada markaan qaadanay. Meesha kulliyadda waxbarashada tababarka macalinta la foolay ku taala afgooye axmar dhexooda Mareykanka, dowladda Mareykanka dhistay. Waxaan haddana uga mahadnaqaynaa inay heshiiskii u horreeyey oo dowladda boqolkiiba boqol lagala tashanayo si loo maamulayo oo dowladdu maamulayso waxbarashadeenni dib loogu soo dhisay inay maanta aan halkan kusoo xeenaaniyo wasiirka maaliyaddu oo ah 17 million dollar. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa USAID iyo dowladda Mareykanka si guudba. I would like to say one, just one word in English. I think Minister Ainta has really said it all for us. Lest I unnecessarily prolong the time, I will just limit my statement to just welcome the Deputy Director of USAID, Linda Adam. It is a great pleasure for us to have you today in Somalia. Your presence really underscores the build in Somalia. We are utterly and really and honored. As in
your tailor of Marathi Kamusula, Marathi USAID of Somalia, Yukarisa, Uncle Salami Tirshe, Ogaju to the Marathi, the Korshenta, Yolena Kalao, Lower Nakasola. Runtii wixii ugu muhiimsan la dhihi lahaa waa la dhahay waxaan kala rabii kala aniga aan ku daro Soomaali sano 20 sano iyo ka badan oo burbur ah dhalinyaradeenu waa halbowlaha wadanka dhalinyarada hadaysan helin waxbarasho iyo fursado waxbarasho runtii wadanka inuu soo kabsooyo si adkaanaysa marka barnaamijka maanta meesha aan soo imaanay wuxuu ka tarjumayaa ahmiida ay leedahay dhalinyarada Soomaaliya inay hesho waxbarasho waxaan aad iyo aad u mahadcelinaynaa dowladda Mareykanka iyo hay'adda USAID oo runtii ka soo shaqeeyay heshiiskani oo ah heshiis ilaa iyo 2020 ama 2020 ka qaadan doono oo lagu taageerayo wasaaradda waxbarashada inay wax ka bedesho wax ka qabato waxbarashada maartay khaasatan dhalinyarada aan haysanin fursada waxbarasho ee banaanka jooga waa la socotaan wadanka 107 maartay waa dhalinyaro oo ka yar da'dooda 30 sano marka dhalinyaradaasi hadaan la siinin fursad waxbarasho runtii wadanka maartay horumarkiisu uu gaabinaya marka waxaan rabaa inaan si gaar ah u mahadceliyo wasaaradda waxbarashada oo runtii si muddo dheer ka soo shaqeynaysay barnaamijkani iyaga iyo hay'adda USAID ka oo ahaa maartay mid aan sugeynay
halka aad naga dhageysanaysaan waa golaha midnimada Soomaaliya Somali Community 311 xafiiska uu ku leeyahay golaha magaalada Muqdisho
waa la socotaan waxbarashada wadanka hadda waxay gacanta ugu jirtaa maaragtay private maaragtay schoolska iyo maaragtay private companies ayaa maamulay marka in roolkii ama maaragtay doorkii dawladda ay lahayd in meesha la soo celiyo oo imtixaanaadkii iyo manhajkii wixii dhan la mideeyo ayaa aad iyo aad muhiim u ah marka maadaama aan waqtiga ka dahanay meeshaas ayaan ku soo koobayaa marka inaan wax yar aan English hadaan ku yiraahdo first of all I just want to follow my procedures just to say for the translations first of all I just want to thank US government for first of all increasing its engagement with Somalia on multiple fronts and especially we welcome the appointment of the of Steve to join us now as a full ambassador representing US government. That is a symbol that reflects the US government commitment to help Somali people and Somali government, and we really welcome that. And also, we are very, very much pleased to see you in Mogadishu, Linda. I know you've been trying for 5 years, but finally you are here, and we are more than happy today to see both of you here with us and to sign this a milestone agreement. And it also reflects another aspect which Tyler is very much familiar with that, and the SMP program, the staff monitoring program. Minister of Finance is supposed now to sign all the government grants. So this is again another milestone. And I want to echo what my friend said about the USAID presence and the work of Tyler and Steve and others here. It is really, for the last couple of years, working together with them, we found them very hardworking, dedicated, flexible, and we can't ask more but to recommend that they have done a very good job here. I just want to say, as a reflection, in Somalia in the past, we used to see our tin roofs on top of our tin roofs that USAID, because the sacks of the food that was donated, we don't throw these sacks as well, so we recycle it and then we use it as a roof. So I think today is a new way of looking from not humanitarian side, but more development side. And our friend here, Ainta, has highlighted the need to capture all those development in the national development plan. And I'll just stop it there. So the media may would like to say some few words afterwards, but I will just pass on to you. Thank you.
Terrific. I won't be speaking in Somali.
halka aad warkaas ka dhageysanaysaan waa golaha midnimada Soomaaliya Somali community 311 Muuse Maxamuud Ciiso magaalada Muqdisho